Akakiiko ka Parliament akasunsula ababalondeddwa ku bifo by'enkizo mu ggwanga kasunsudde omulamuzi Flavian Zeija alondeddwa ku bwa ssaabalamuzi. Kidiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulonda Dr. Zeija nga ssaabalamuzi wa Uganda omujjuvu. Zeija abadde amyuka ssaabalamuzi adda mu bigere bya Alfonso Winyi Dolo eyawumudde ku bbalaza lwe yawezezza emyaka 7 egiragirwa mu mateeka ga Uganda omuntu okukomako okuweereza nga ssaabalamuzi. Akakiiko akakubiriziddwa Speaker Parliament Anita Among'o ke kasunsudde Zeija enkya ya leero ku Paalamenti. Abaka bawerako basanyukidde okulondebwa kwa Zeija gwe boogeddeko ng'omulamuzi alina obumanyirivu mu nsonga z'ebyamateeka era ne bamusaba asoosowaza okukendeeza okwetuma kw'emisango mu kkooti ate aleme kuba na kyekubiira. Twogeddeko n'abaka okuli Bernard Odoi ow'abavubuka mu buvanjuba bw'eggwanga, Richard Lumo wa Mityana South ne Yusuf Nsibambi owa Mawokota South.
We balina okuteekako essira okusokera ddala ekiri nti mu Uganda wano emisango mingi girwawo mu kkooti. Ogenda okusanga ng'emisango gimala myaka ng'etaano oluusi n'ekkumi omuntu akwatibwa, oluusi poliisi n'abakola investigations bulungi ne bamuwa remand n'abeera eri mula remanda, ate mu biseera ebisinga agenda kwera mula remanda myaka ng'esatu okukomekereza, ogenda kusanga ng'omusango tagulina. N'olwekyo tusaba nti leadership empya ya judiciary esira balino gitera ddala ku okulaba nti emisango abantu gye batwala mu kkooti erina okukolebwamu mu mangu ddala.
Abadde mulamuzi ebbanga ddene era ndowooza alina experience emala okukola omulimu gwonna mu judiciary. Kakati bwe baba nga basazeewo nti ababeera chief justice ndowooza omulimu agusobola kubanga yaliko principal judge omulimu nagwo munene mu judiciary. Kakati kulinga kujuliriza ekibadde kitajjudde.
Yali munyizi wange namusomesa amateeka Makerere, mumanyi muntu mugezi nnyo ddala, teyeeraga abantu obuyinza kuba tebamumanyi naye akoze akaseera akatono nga omumyuka wa chief justice n'akola bulungi. Musabira atwale okukola obulungi mu maaso. Tetumusaba, waddewo obumulumulu wakati wabalooya naddala balooya abato n'abakulu n'abalamuzi. We twogerera wano nti mukama waffe president taliwo alimu exile, tulinga bamulekwa. Ekyo ekitwalino kitunulira president waffe akomewo n'abalala bakole emirimu nga tewali bulumulumulu.